Leviticus 24 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yala abantwana bayiJayela ukuba balethe kuwamafutha eminqumo acwengekileyo agxotshelwe ukukhanyisa ukuba izibani zivuthe njalo njalo. Verse 3. Ngaphandle kwesihenqo somfakazi etende lokuhlangana u-Aaron uyakuzilungisa njalo phambi kwaJehova aqale kusihlwa kuze kuse kuyakuba isimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu. Verse 4. Alungise njalo izibani othini olucwekekileyo phambi kukaJehova. Verse 5. Wothabatha impuphu ecolekileyo upheke ngayo amaqebelengwane ayishumi nambili, iqebelengwane linye libe nokweshumi okubili. Verse 6. Wowabeka izinqwaba ezimbili ayisithupha abe senqwabeni inye etafuleni elicwekekileyo phambi kukaJehova. Verse 7. Uyakubeka inhlaka ecwekekileyo ezinqwabeni zombili ibe isikhumbuzo esikweni nomnikelo womlilo kuJehova. Verse 8. Amasabatha ngamasabatha uyakuzihlela phambi kwaJehova njalo kungenxa abantwana bakaIsrayeli kuyisivumelwane esiphakade. Verse 9. Ziyakuba ngezika-Aroni nezamadodana akhe bazidlele endaweni engcwele ngokuba zingcwele-ngcwele zingezakhe phakathi kweminikelo yomlilo kaJehova ngesimiso esiphakade. Verse 10. Indodana yesifazane waka-Israyeli uyise wayo engowaseGibhithe yaphuma yaya phakathi kwabantwana baka-Israyeli. Indodana yesifazane waka-Israyeli nomuntu waka-Israyeli baxabana ekamu. Verse 11. Indodana yesifazane waka-Israyeli yahlabalaza igama yathuka yalethwa kuMose. Igama likanina lalingu uShelomiti, indodakazi kaDibhiri, owesizwe sakwaDani. Verse 12. Bayifaka entolongweni ukuba batshelwe ngomlomo kaJehova. Verse 13. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 14. Ngipheni ngaphandle kwekamu lowo othukile, bonke abamuzwa, bababeke izandla zabo ekhanda lakhe, ihlangane yonke imikhande kamatshe. Verse 15. Uyakukhuluma kubantwana bakaIsrayeli uthi, yilowo nalowo oqalekisa uNkulunkulu wakhe, uyakuthwala isono sakhe. Verse 16. Ohlambalaza igama likaJehova, uwobulawa nokubulawa, yonke inhlangano imkhande nokumkhanda ngamatshe, umfokazi noma wokuzalwa ekhaya, nxa ehlambalaza igama likaJehova, uwobulawa. Verse 17. Oshaya umuntu aze afe, uwobulawa nokubulawa. Verse 18. Oshaya inkomo ize ife, uya kuyikhokha kube ngokuphila ngokuphila. Verse 19. Uma umuntu elimaza umakhelwane wakhe, njengalokho enzile yena, kuyakwenziwa kanjalo kuye. Verse 20. Kube ngokwaphuka ngokwaphuka, neso ngeso, neziyo ngeziyo, njengalokho elimazile umuntu kanjalo, kuyakwenziwa kuye. Verse 21. Obulala inkomo ikhokha, obulala umuntu obulawa. Verse 22. Niyakuba nomthetho muye kumfowazi nowokuzalwa ekhaya ngokuba ngikuJehova uNkulunkulu wenu. Verse 23. UMose wakhuluma ke kubantwana bakaIsrayeli bamkhiphela othukileyo ngaphandle kwekamu bamkhanda ngamatshe. Abantwana bakaIsrayeli beza njengalokho uJehova emyalile uMose.